time for games, no. Got the baby to crusade. Ah, orukumva. Ozaba wanje forever. Tuzale nawe abana. Esaba chimu baby tonchawa. Leka nkula venga kapira. Football match, the best match ever. Uoba Adamu's ever. Eh, from January to December. Yegwe chama. Ulimuwala kwa nonya. Kukumenge chama. Baby, baby. Yegwe chama ya. Come and follow me. Gumpe so for me. Let me to your putip on me. Gumpe so for me. And I'll be treating you like your mommy. Oh, my baby. Say I'll be calling you my baby. Oh, my papi. Le kankula venga kapira. Football match, you the best match ever. Over Adamu's ever. Eh, from January to December. Yegwe chama, ulimuwala kwa nonya, ya ya ya. Nakukumenge chama, baby, baby. Yegwe chama ya, ulimuwala kwa nonya, ya ya ya. Nakukumenge chama, baby, baby. Moyo wangu wamekufata, mawazo yangu wamekufata. Biroza mune mbigata, roho yangu imekudata. Moyo wangu wamekufata, mawazo yangu wamekufata. Biroza mune mbigata, roho yangu imekudata. Yegwe chama, ulimuwala kwa nonya, ya ya ya. Nakukumenge chama, baby.
Yeah.